Congo boy, Congo boy. Mambo flani nasemaga yes. Kitandani na baki saluti mtizamo kama mjeshi. Mtoto kifesi ni buruze buruze mikwako zuzu. Mikwako zuzu, oh yeah. Unavyo nikonye zaga, wala yunaniwe zaga. Wewe yangu fimbo, oh oh oh.
Tunafanana.